Akenshi hagati n'ibyo bavuga iyo mutumva turi twenyine ni ukuvuga
abatutsi
abatutsi baba mbese ko u Rwanda barusubiza abanyirarwo
yego niko bimeze
kandi mu mvugo yabo ibi ni ibintu abanyarwanda bakuriye gusobanura
ariko n'abahutu niko bavuga ko ari bo bene
yego simbizi kuko ntabwo
n'igikorwa
urumva ariko noneho bigasa nkaho niyo wumva avuga ngo twari dufite umuco mwiza twari dufite nibyo koko abanyarwanda abanyafurika twari dufite ukuntu twari tubayeho dukwiriye kubyubahiriza ariko nta n'uwakwirengagiza akarengane abanyarwanda bari bafite muri ubwo butegetsi bushingiye ku cyami cyangwa se ibibazo bari bafite bushingiye ku butegetsi bwa gikorone kuko biratureba ibintu byo kugoreka amateka iyi revisionism ya FPR ihora irega abandi bose kandi mu by'ukuri nta bantu bagera kure mu mizi mu bintu bya revisionism ka FPR iyo urebye ubuzima bw'igihugu uko bumeze muri iki gihe
Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC turi kuwa mbere tariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'2021 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito umunsi w'ubwigenge bw'u Rwanda ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement riwubona gute muri kino kiganiro muri kumwe nange Joseph Ngarambe nkaba kandi mbashuhuje muri kumwe kandi na Dr. Theogene Rudasingwa dufatanyije. Muvandimwe Theogene Rudasingwa wasuhuza abari batwumva.
Murakoze cyane Joseph nawe mbanze ngusuhuze kandi
nsuhuze.
Murakomeye kandi nsuhuze n'abakunzi b'ibiganiro byacu mbifuriza gukurikirana ikiganiro neza.
Urakoze. Umunsi w'ubwigenge bw'u Rwanda ishyaka ishaka Rwanda Freedom Movement riwubona gute nicyo kiganiro cy'uno munsi twari tumaze iminsi tubagezaho ikiganiro impagarike y'u Rwanda 2021 ariko kubera ko habayeho uno munsi w'ubwigenge turagira ngo tube duhagaze gatoya tutekereze kuri uno munsi ukomeye cyane mu mateka y'igihugu ariko ukaba utubahirizwa kuri ya ngoma ya FPR Mayi Kagame. Umunsi w'ubwigenge bw'u Rwanda ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ribona gute rero reka tuze kubibabwira mu mperura ariko mbere na mbere turebe uwo ari wo turebe igihe wabereye turebe amateka yawo. Tariki ya mbere za kuno kwezi turimo kwa Nyakanga wari umunsi w'u Rwanda rwagombye kwizihizaho isabukuru y'imyaka 59 rubonye ubwigenge. Kuri iyo tariki ya mbere z'ukwa karindwi mu mwaka w'1962 niho ibendera ry'Ububiligi bwari bukoronije u Rwanda ryururutswaga hakazamurwa ibendera rishya rya Repubulika y'u Rwanda. Repubulika y'u Rwanda ikaba yari yemejwe burundu na kamarampaka yo ku itariki ya 25 z'iri mwaka w'1961 ari nako haririmbwa indirimbo Rwanda rwacu yubahirizaga igihugu kugeza ejo bundi mu mwaka w'1994 nako na nyuma yaho kuko mu by'ukuri iyo ndirimbo nayo yaje guhindurwa hashize imyaka bakagame n'abandi bayipigira isaruti. Isabukuru y'ubwigenge bw'u Rwanda yubahirizwaga bikomeye ku ngoma ya Repubulika ya mbere. Iyo Repubulika minibutse ko ari iyobowe na Perezida Gregoire Kayibanda, kabone n'ubwo habayeho igihe gitoya yayobowe na Mbonyumutwa Dominiko. Ibintu byo byaje gukendera muri Repubulika ya kabiri, aho Perezida Juvenal Habyarimana yashyize imbere mu kubahiriza birumvikana itariki ya gatanu Nyakanga. Iyi tariki ikaba ariyo yakoreyeho kudeta Perezida Kayibanda akamurika nyine ku itariki ya Nyakanga 1973. Ni kuri iyo tariki ya gatanu Nyakanga kandi mu mwaka w'1975 Perezida Habyarimana yashingiyeho ishyaka rukumbi rya MLND rizwi ku izina rya Muvoma, ku izina rigufi rya Muvoma. Urumva yuko kuva nyine muri 73 bikakubitaho na 75 Muvoma ijyaho, iyo tariki ya kudeta niyo mu by'ukuri yasimbuye itariki y'ubwigenge bw'igihugu. Muri kino gihe rero bimenyerewe ko ku ngoma ya FPR Inkotanyi yagiyeho ku itariki ya kane Nyakanga 1994, iyo tariki y'ubwigenge itubahirizwa. Ibiri amambu, ejo bundi tariki ya mbere Nyakanga 2021, Perezida Paul Kagame yohereje Minisitiri w'Intebe Ngirente kumuhagararira mu isabukuru ya 59 y'ubwigenge bw'u Burundi bwabereye rimwe n'ubw'u Rwanda mu 1962. Aha rero tukaba twibaza tuti kutubahiriza amatariki akomeye mu mateka y'igihugu nka kamarampaka yazanye Repubulika n'ubwigenge. Ayo matariki abiri akomeye, iyo kamarampaka, iyo tariki y'ubwigenge, kutabyubahiriza rero ni igikomere gikomeye cyane mu mibereho y'igihugu n'abanyagihugu. Nk'abana b'u Rwanda bigishwa amateka y'igihugu cyabo, bigishwa ayo mu by'ukuri. Nibyo tuza kureba mu ncamake, ntabwo twavuga byose mu kiganiro kimwe, ariko turaza kureba mu ncamake abana b'u Rwanda uretse mu by'ukuri kujijishwa, bigishwa aya mateka. Ese amateka azajya yandikwa uko ingoma igiyeho? Ni uwuhe muti dutanga nk'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement? Dufite n'amahirwe umukuru waryo, perezida waryo ariwe Dr. Theogene Rudasingwa, turi kumwe muri kino kiganiro. Araza rwose kutangira umuti, kuko hagomba umuti. Nta kundi byagenda ku gihugu, ku mibereho y'igihugu. Muvandimwe Theogene Rudasingwa, rero nagira ngo ufate ijambo noneho turugusuhuza. Turebere hamwe iki kibazo mbere yo kugira ngo tugeze ku Banyarwanda igisubizo. Ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane Joseph. Uranyumva neza?
Ndakumva neza cyane.
Ugize neza mu ntangiriro kuba uduhaye umusogongero nyine utubwira amavu n'amavuko y'uyu munsi w'ubwigenge, ukatubwira n'umunsi Repubulika y'u Rwanda yavukiye. Ibyinshi bikubiye no muri ya nyandiko nyine bijyanye n'amateka, ntabwo uyu munsi ari byo byatuzinduye, kandi ibyinshi no mu miti iyo dutanga kuvura mbese ibibazo by'u Rwanda rufite rumaranye igihe, kandi nibyo tuzakomeza kuganiraho mu biganiro. Ariko nk'ukuntu bivuze, twabicumbikishije kuko umunsi w'ubwigenge, umunsi wa Repubulika yavukiyeho, mu by'ukuri ni ibintu biremereye cyane mu mateka y'igihugu, bidakwiriye mbese abantu badakwiriye gusiba nk'uko babishatse, nk'ukuntu mbese FPR na Kagame bagerageje na n'ubu bakigerageza gukora. Bisa nk'aho mbese uwo munsi utanabayeho, cyangwa se baba banawuvuze bakawuvuga uko bishakiye. Nk'ukuntu rero ubivuze Yozefu, reka wenda ntangire no ku rugero no kuri iki gihugu cyombamo, iki gihugu cyo muri Amerika. Ejo natwe hano muri Amerika hari itariki enye ni umunsi w'ubwigenge wabo. Itariki enye mbese nibwo babonye ubwigenge nabo bari barakoronijwe n'Abongereza. Umwami w'Abongereza mbese mu by'ukuri ni nawe wari umwami wahanga. Intambara rero y'inkunduro yo barwanye nabo yari intambara yo kwibohoza, ariko byumvikane ko ubundi abazungu b'Abongereza bari muri iki gihugu ntabwo ari bo kavukire b'iki gihugu. Ariko ibyo rero byose barwanye intambara y'inkunduro ibyo bita mbese American Revolutionary War of Independence, mbese intambara yo kuboza igihugu cyabo, kukibohoza kuva mu maboko y'ubwami bw'Ubwongereza. Nyuma y'icyo gihe mu 1800 muri za mirongo nibwo bongeye bakarwana nabo intambara y'inkunduro hagati yabo bwite. Ni ukuvuga ko abari bararwaniye ubwigenge noneho bayisubiranyemo, mbese cyane cyane bishingiye ku bari bashaka gukomeza mbese ku gukomeza institution cyangwa se iki gikorwa cyo kugira abacakara, abirabura abacakara, ariko ariho abandi batabishaka. Bisa nk'aho rero byari bigamije gucamo igice, kugabanyamo iki gice cyo twita Amerika, gucamo ibice bibiri. Nyuma y'icyo gihe urumva ariyo ntambara yabaye, ari n'intambara ya kabiri yabaye. Na nyuma y'icyo gihe hari ibintu byinshi byinshi abanyamerika batumvikanaho kugeza no kuri aya magingo, cyane cyane no muri iki gihe ngira ngo mwakomeje gukurikirana muri ubutegetsi administration ya yatsinzwe amatora Trump n'abayatsinze iki gihugu, mbese hari byinshi batumvikanaho uko basobanura amateka. Ariko muri iki gihugu ahantu henshi ushobora kugenda ugasanga ahantu habereye izo ntambara hagati yabo, abantu bari bafite uruhare rukomeye cyane muri izo ntambara, byose uragenda bakabikwereka muri iki gihugu. Nubwo nabwo hari abantu benshi bagiharanira cyane ko byose byakwigishwa, kuko nanone ariho ibyo batigisha neza, kubera ko abari ku butegetsi rimwe na rimwe hari ibyo baba bashaka kugaragaza kurusha ibindi. Impamvu ntanze urwo rugero nuko FPR wagira ngo ubuzima bw'igihugu, ubuzima bw'u Rwanda butangirana nayo, ndetse kubwayo no mu mitekerereze ya Kagame n'ako gatsiko kamuri Rwanda FPR byo wita FPR Dema Yosefu, bakumva mbese ko n'ubuzima bw'igihugu ariho buzarangirira, ko butangirana nabo bukazarangirana nabo, ko uko babona ibintu niko ibintu byahozeho. Ariko wasubiza amaso inyuma, amateka y'u Rwanda urayazi kundusha Yosefu, igikorwa cya revolusiyo yo muri 59 kuba cyarashoboye kuvanaho ubwami, imitegekere ishingiye ku bwami yari imaze imyaka 100 Repubulika ikavuka. Icyo kintu nubwo agira ibyo unenga, nubwo hari byinshi tunenga Kayibanda na bagenzi be batashoboye kugeraho nyuma yuko iyo Repubulika yavutse, ariko nanone ntabwo wakwirengagiza igikorwa cy'ingirakamaro cyo bakoze yo guhangara mbese ubwo butegetsi bumaze imyaka 100 Abahutu, nk'ukuntu twagiye tubisobanura, dukunze kubisobanura, barakomeje kuba mbese abaturage byo muri bandi bo twita mu cyiciro cya kabiri, kubera ko ubwami ariko bwari bumeze, uretse ko buri muntu umuturage wese w'igihugu yasaga nk'aho ari umuntu subjects, abo bita subject, ni nk'aho ari mbese ari mbuze uko nyisobanura, ariko subjects ni ukuvuga ko ubu uri umwami, umuntu wese ni umwami, nk'ukuntu ibiri mu Rwanda byose byari iby'umwami, inka ari iz'umwami, ubutaka ari ubw'umwami, rubanda rwe. Ariko abahutu bari rubanda noneho rwo mu kindi cyiciro ruto cyane. Kuba mu myumvire mu mitekereze no mu mikorere y'Abahutu, ndetse ndanahamya yuko hari n'Abatutsi ba wenda ntibari benshi, ariko hari n'abandi n'Abatutsi nabo batekereza ko ubutegetsi bamaze kubona ukuntu ibintu byari bimeze ku isi, batangiye gusobanukirwa, bagiye mu mashuri, ya mashuri y'abapadiri cyangwa yaba andi mashuri, kumenya mbese amateka y'isi, kumenya ko u Rwanda mbese atari rwo rwonyine rubaho ku isi nk'ukuntu Abanyarwanda ngira ngo mwe rimwe na rimwe bajyaga batekereza ngo ikintu kirangana n'u Rwanda rwose ukuntu rungana, ariko bagatekereza ko ari ikintu kinini. Ariko abo bantu hari n'Abatutsi batekerezaga ko ibintu mu by'ukuri bikwiriye guhinduka. Icyo gikorwa rero cya Repubulika cyo kuvuka ni igikorwa gikomeye cyane kidakwiriye kwibagirana mu mateka y'igihugu, kandi gikwiriye kwigishwa n'abana ari abubu ari n'abandi bazaza, kubera ko ari igikorwa mu by'ukuri umuntu yavuga cyari kiremereye cyane cyavanyeho
Abatutsi. Aho ngaho uvuze Abatutsi, reka twibutse ko bari bibumbiye mu ishyaka ryitwa Garadere, ryari ry'abantu bize rwose, harimo n'ibikomangoma nka ba Bwanakweli. Abo Batutsi rwose baje za 63, icyaha gikomeye cyane kuri Repubulika no ku Rwanda. Bari bahari ba progressiste bavuga ko ibintu bigomba guhinduka, hakabaho rwose ibintu bijyanye n'igihe. Nacyo najya ngo nibuze bari bibumbiye mu ishyaka ryitwa Garadere.
Yes. Urumva yuko nicyo kintu ni ikintu kiremereye cyane, ibintu bya FPL byo kuburizamo ikintu nk'icyo ngicyo mu mateka y'igihugu ngo gihinduke ubusa, ntibagire abo bakigisha abana bagakura batazi amateka yabo, ni ikintu gifite ingaruka zikomeye cyane, kubera ko Abanyarwanda mu buryo ubwo ari bwo bwose baba badasobanukiwe amateka yabo amabi n'ameza, kuko nta amateka ni amateka, abamo ibyiza hakabamo n'ibibi. Ariko ntabwo uhitamo uvuge ngo amateka uzigisha gusa ibyo ushaka, cyangwa se ngo wigishe ibyiza gusa ngo noneho werekane ibibi by'abandi, wirengagize ko ayo mateka uko ameze igihugu niho kiba gishingira ku mateka ayo ari yo yose. Uwo munsi wa Repubulika rero, iyo Repubulika yavukiyeho, uko byaba byaragenze kose, ibyinshi twagiye tubivuga mu mateka tuzongera no gukomeza kubisubiramo mu byo tuzagenda twigisha no mu biganiro n'iki byose, ariko ibyo rero byose Repubulika yaravutse kandi izana ubundi buryo imitegekere y'igihugu ikwiriye kuba, abantu uko batekereza ikwiriye kuba imeze, kandi izana abantu benshi mu gihugu mu by'ukuri bari barabujijwe ubuhumekero, kandi bari barakomeje gusa nk'aho mbese nka kwa kundi twabivuze muri ayo mateka yose imyaka magana n'amagana, mu by'ukuri basa nk'aho bahejwe muri ayo mateka y'icyo gihugu. Icyo kintu rero Joseph ni ikintu tugomba kuzirikana cyane twebwe. Ikindi cya kabiri rero ni icyo ngicyo cy'umunsi w'ubwigenge. Umunsi w'ubwigenge ngira ngo uze kumfasha tugende twibutsa n'abantu, ntabwo ibintu uko byagenze nyuma y'ibihugu byinshi uko byagiye bibona ubwigenge kuva mu gikorone muri Afurika, uko byagiye bijya ntibyagenze neza. Ugiye buri muri gihugu ibyinshi mu bihugu byo muri Afurika kuba bibonye ubwigenge, kuva Burundi, muri Congo, muri Uganda, wenda twavuga ko Kenya na Tanzania bo hari ukuntu mbese bagize stability, ntabwo baciye mu mvuro nk'izo twaciyemo. Ariko ukagenda ahantu hose hejuru ruguru iyo ngiyo muri Afurika y'Amajyaruguru, ukajya mu Afurika y'Iburengerazuba, ukajya ibihugu byinshi bimwe byari bitarabona n'ubwigenge. Ariko Ghana yabonye ubwigenge mbere ngira ngo muri 57, ko byayigendekeye muri za mirongo itandatu za mirongo irindwi ni imvururu nk'izaranze ibihugu byinshi nyine byo muri Afurika za Nigeria uko byagenze ni uko nguko ariko uko hagiye hazaho za regime rimwe na rimwe ahanini abasirikare bavanyeho za leta hari igihe mbese byari umoderi nk'ukuntu abanyarwanda babivuga nk'ibyari bigezweho hari igihe abasirikare nyine abo ba Habyarimana n'abo ba Micombero n'abo ba Mobutu n'abandi hirya no hino bagiye bafata ba Idi Amin hari igihe byari moderi bafata ubutegetsi ariko uko bagiye bafata ubutegetsi ntabwo bigeze bibagirwa yuko ibyo bihugu byabo byabonye ubwigenge ku itariki runaka ibyo byo kumanura idarapo y'abakoloni kuzamura idarapo ry'igihugu gishya cyigenga ayo matariki ni amatariki abantu bakunze kubahiriza cyane kubona rero u Rwanda ngo kuko leta ya FPR nkukosoreho gatoya Yozefu yagiye w'itariki 19 z'ukwa karindwi itariki enye mbese FPR ivuga ko ariho yatsindiye ubutegetsi yafashe umujyi mbese wa Kigali mu gihugu cyose yakigarurije nibwo yadeclare ko yafashe igihugu cyose
urakoze kubyibutsa dore ko haruna birimo
cyane cyane nari mbicyukemo urumva mbese ni umunsi w'insinzi
n'itariki ya kane bafata Kigali
n'itariki bafata ni ukuvuga mbese igihugu cyose banavuga ko bafashe igihugu cyose
niyo munsi ukomeye nk'uko nyine Habyarimana akora kuteta ku itariki ya gatanu
yes.
nayo na yanyakanga yes. ariwo munsi wa mise independence
kuri rero ku muri psychology ya FPR impamvu umunsi w'insinzi ariwo ukomeye kurusha ibindi byose cyane cyane ibishaka kugaragaza umunsi abahutu batsindiweho ni ukuvuga umunsi emerende mbese ni ukuvuga ubutegetsi bwa Habyarimana ariko bakagenda bakabigeza ryari muri za 59 ku ubwo butegetsi bwose bwari bwashinzwe n'abahutu ari abashinze repubulika ari abayoboye igihugu kuva igihugu cyubonye ubwigenge
urakoze cyane reka ngushimire kuzanamo icyo kibazo iyo dimension y'ubwoko umuntu yavuga impungure y'ubwoko muri ibyo byose muri ayo mateka yacu buri gihe ajyana n'ubwoko kuko no gupfobya amateka no kugerageza kuyapfobya kuri za repubulika zombi byabayeho habayeho yego bishingiye ku turere biriya bya Habyarimana nawe yaje yongera ibibi ku bindi no kuvuga ikibazo cy'ubwoko acyongeraho icy'uturere ariko muri rusange repubulika ya mbere n'iya kabiri hariho icyo kintu nabo cyo gusubiramo no kugoreka uretse ko bitari bihwanye n'uko bimeze ubu ngubu kandi byose ugasanga bigamije gupfobya ubwoko n'ubu kuri ya repubulika ya mbere ya kabiri hariho nubwo baba batabivuga gutyo hariho ubwoko n'ubu ubwoko mu by'ukuri butabereye igihugu butabereye gutegeka ugasanga ariko byari imbeze nagira ngo rwose icyo kintu uzanye cyo haba harimo no kugerageza gupfobya ubwoko bwategekaga icyo gihe icyo kibazo nacyo ari ikibazo gikomeye urakoze komeza
yes ibyo rero ari ibyo byo gupfobya kudashaka kuvuga ibya repubulika kudashaka kubahiriza umunsi w'ubwigenge bw'u Rwanda byose nyine bijyana no kuvanaho za symbols ibimenyetso mbese ahanini bikunze kuranga eta za states cyangwa se igihugu harimo ibyo by'idarapo ibendera idarapo cyangwa se indirimbo yubahiriza igihugu hari ibihugu byinshi nanone nk'uko navuze ko bikunze kubahiriza uwo munsi bitahindura ariko tekereza FPR yo yumvise ko ikwiriye guhindura kuniganye ne uwo munsi w'ubwigenge ariko urabona n'ibindi byose byaziyeho ibintu byo gushaka indirimbo yubahiriza igihugu byo gushaka mbese irindi darapo ibyo byose ni ukugira ngo abantu bibonaga muri ya Repubulika, abantu bibonaga muri bwa bwigenge u Rwanda rwabonye bwivanaho ubutegetsi bwa gikorone bw'Ababiligi, yuko abo bantu mbese mu by'ukuri niwo munsi, uwo munsi itariki enye FPR yubahiriza umunsi w'insinzi, kuko ibibereka ko batsinzwe ni nko gusibanganya noneho bya bintu ubunzi bikunze kuranga ibintu by'abantu bibonamo ariyo Repubulika, ari ndetse n'ubwo bwigenge abanyarwanda babonye muri 62. Ibyo bintu rero Yosefu wamfasha ahangaha ukanyibutsa nk'ahantu nk'i Burundi cyangwa se nko muri Congo, nko muri Uganda bo n'igihe cya Idi Amin n'ubutegetsi bwagiye busimburana n'imvururu n'intambara n'abantu kwicwa cyane igihe cya Idi Amin n'izindi n'ibindi bibazo bajya bikurikira, ntibigeze bahindura ibendera, ntibigeze bahindura indirimbo yubahiriza igihugu. Sinze muri Congo no mu Burundi byagenze bite?
Mu Burundi rwose bakomeje izo ndirimbo zubahiza igihugu, iyo ndirimbo yubahiza igihugu, bakagira akantu gato bahinduraho, kuko muri ku detail muri 66 yakozwe na Micumbiro mu ndirimbo iriya yubahiza igihugu harimo havuga ngo horana umwami na ngo horana umwami, nkaho ngaho bagira icyo bahisimbuza. Ikindi cyo kwibendera hagati hari ibirangantego by'ubwami babisimbuza inyenyeri eshatu zisobanura nyine ubumwe bw'Abarundi, ariko ibendera rikaguma iryo ngiryo bagahindura gusa ikirangantego bakara icyo bashyiramo. N'indirimbo rero bahinduye amagambo make cyane, gusa rwose havuga umwami bakashyiraho ikindi, nduva bavuga horana ubumwe ni muri indirimbo yubahiza igihugu. Ubundi mu Burundi bagiye babyubahiriza, ntabwo bafitanye ibibazo rwose n'amateka yabo Abarundi, ntibafitanye ibibazo n'amateka yabo, aho ngaho tubashime baraturenze cyane, dore ko tunohereza abantu kujya kubahiriza umunsi mukuru, kandi dufitiye rimwe ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi guhera muri 62 bo nta kibazo babifitemo, nubwo ingoma zagiye zihinduka nazo zigakora n'amaroyerwa zimwe, ariko bagiye bubahiriza ibyo ngibyo. Muri Congo rero iri yaje kubaza yire habaye ubwo bukubaganyi, aho mu butu nyine yanahinduye izina rya Congo akavuga ko ari Zaire, ahindura n'indirimbo yavuga ngo debu kongore n'ibintu nk'ibyo ngibyo, yazaye kuyisimbuza yitwa ngo Zaire wa dana pero tuve, ibendera ryari rihindura. Ejo bundi rero nyuma yuko ahiritswe afashe ubutegetsi Kabila, bagaruye ibirangantego bya mbere, ntacyo bazanye gishya, bafashe iryo bendera ryahozeho ku gihe cy'Abarumumba nyine ku gihe cya Independence bararigarura, bagarura ya ndirimbo yubahiriza igihugu yariho icyo gihe, nta kindi bakoze. Mu Rwanda rero ni ibintu bidasanzwe ko babihinduye byose bazana ibishya. Indi example umuntu wenda twagomba gutekerezaho mu kuza gusoza wenda tunatanga ibisubizo na Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo ya apartheid yari ifite indirimbo yayo nyine yubahiriza igihugu n'ibendera nyine ry'igihugu. Nyuma hatsinze riyashyaka RNC nyine nako ntuza riyashyaka ANC, barumvikanye muri ayo masezerano bumvikana yuko amateka y'igihugu yakomeje kubaho, ko umuntu ataza n'ibishya gusa ngo ibindi bigize amateka y'igihugu umuntu abyibagirwe abitabike abihambe. Bafashe rero nk'ibendera bagira ukuntu nyine babihuza, ari irya kera ari n'iry'ubungubu rya ANC byose barabihuza biba none ibendera ry'igihugu. Bafata n'indirimbo yubahiriza igihugu nayo bibukunguku. Ibyagombye ubundi kuba byaratubereye nyine nk'urugero mu Rwanda, tukaba twakora nk'ibyo ngibyo, wenda uraza kugira icyo ubivuga mu gusoza muvandimwe Théogène Jambo warisubirana.
Murakoze cyane Yosefu. Nibyo rero ubundi amateka aberaho iki amateka aberaho kugira ngo ibyo twubaka byose ari ibikosorwa bijye bikosorwa ari ibishya by'abantu bongeraho babyongereho ariko igihugu ntabwo ari ya misozi igihumbi nk'ukuntu abantu mbese bya bindi mu abantu bakunze kuvuga ngo ni imisozi igihumbi ariko igihugu u Rwanda ntabwo ari iriya misozi gusa ntabwo ari biriya biyaga twirirwa tuvuga gusa ntabwo u Rwanda ari rwabariho uyu munsi gusa u Rwanda n'urw'abahozeho batubanjirije n'urw'abariho uyu munsi ariko u Rwanda ni n'urwo abazaba rurimo ejo n'ejo bundi abo twita abanyarwanda impamvu rero tugomba kwiga amateka tugomba kuvuga amateka uko ari nuko ibyubaka igihugu bigomba kubakira kuri uwo musingi w'ibibi n'ibyiza ariko abantu baganisha kuvuga ngo ese icyo gihugu ejo bundi gikwiriye kuzaba kimeze gite ibyo ngibyo tuzabisubiramo mu biganiro biri imbere tubateguriye ariko ikintu amasomo abiri umuntu yavana muri iyi mikorere n'imitekerereze ya FPR na yayi isomo rya mbere ry'umuntu akwiriye kuvana kuri ibi ngibi byose nuko iyo urebye akazi kakozwe n'abakurambere ba revolusiyo muri 59 no kuvuga ba Kayibanda na bagenzi be byari ibintu biremereye cyane nk'ukuntu twabivuze byo twakabaye tuvanamo amasomo twibaza ngo ese ubwami bwari bumaze imyaka 400 n'indi nirenga bwari bukomeye koko kuko bwari bukomeye ikintu kimara imyaka 100 ngahe kiba gikomeye kiba gishinze imizi koko kukivanaho ntabwo biba byoroshye kuba hari abantu batekereje hari ibintu dukunze kuvuga ngo FPR ikunze kuvuga ngo ibyo byari ibintu ngo by'ababirigi bakavuga mbese ko nk'ukuntu mbese abo ba Kiliziya Gatolika nk'ukuntu yari ibogamiye ku mwami n'ibyo byegera by'imbere nka ba Monsenyeri Class mbese n'uko bategekaga bagombye guca mu butegetsi nk'ukuntu babusanzemo abadage n'ababirigi ariko byari bimeze aribo bahamaze n'igihe kirekire kurusha abadage ariko nyuma nk'uko twagiye tubisobanura turimo gutangiza ibi biganiro tubateguriye ko mu gihe cyageze hafi y'igihe cy'ubwigenge ko babogamiye cyane kuri abo ba Kayibanda na bagenzi be bari baravujijwe ubuhumekero bakabona chance yo kujya kwiga ariko bakajya kwiga amaseminari ariho bavanye icyo kintu cyo gutangira mbese kubiba imitekerereze mishya ku ruhande rumwe ishaka mbese ko habaho impinduka u Rwanda ntukomeze gutegekwa gutyo nk'ukuntu rwategekwaga n'abami bavuga n'imbuto ariko n'ikibazo cy'ubukoroni kikarangira kuba rero ikintu cyari kimaze imyaka 100 kuvaho gityo ni ikintu mbese umuntu yavuga ko cyari revolutionary ni impinduramatwara koko kuko ihindura ibintu uko byari bimeze ndetse bivuye mu mizi icyo gikorwa cya Repubulika kuvuka ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye kandi kuvanaho igitekerezo n'imikorere y'abantu b'abanyamahanga nk'uko n'ababigi babi bameze bakaza bagafata igihugu bati iki gihugu ni icyacu muzatubera abaja muzatubera abacakara nk'ukuntu byagenze mu bihugu hirya no hino ku isi cyane cyane Afurika yose kuba yarakoronijwe hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange Ubufaransa Ubwongereza Portugal ndetse no hepfo amaherezo byiswe ngo Abongereza bavuyeho bagasigara bariya abo bitaga ababua aribo bashinze apartheid iri ryavangura rishingiye apartheid isobanura ngo iki Joseph simbonye ijambo mu kinyarwanda uko nashobora kurisobanura
ngo ni iterambere mu by'ukuri rinyuranye biturutse ku ruhu batera imbere iterambere ry'abazungu ntirigira aho n'iterambere ry'abirabura n'ababakomoka kuri ayo moko yombi
niko babyitaga ariko bude ugiye kureba nubwo bo abadaci bari bamaze imyaka magana ngahe kuva mu 1600 bo mbese bibaraga nabo ko mbese ari abaturage ba Afurika y'Epfo ariko ibyo bashyizeho
byari n'abaholandi kubatazi ibyo ari byo
n'abaholandi yense abaholandi ariko mu by'ukuri byari ubukoroni nk'ubundi bwose hirya no hino ibyo bintu rero kubona bakabibanda na bagenzi be nubwo bafashijwe n'ababirigi kugira ngo mbese habeho iyo mpinduka ari ibyo si byo tureba kuko ubutegetsi henshi none se wavuga ngo FPR ngo yafashe ubutegetsi ku mbaraga zayo yonyine ngo ni abaturage bagize batyo baragumuka ngo baraza bavanaho ubutegetsi bwa Habyarimana bashyiraho ubwabo nabo bafashijwe na Uganda nubwo muri iki gihe n'ayo mateka yo gufashwa ubungubu barayasibye ahubwo birirwa batuka ababafashije birirwa batuka Museveni birirwa batuka Uganda bavuga ko ntacyo bafashe ngo nibo bafashije Museveni kumushyira ku butegetsi ngo ntacyo bafashije ngo kuva bitangira ahubwo ngo yarabarwanyije ubu niyo mateka murayasoma muri ibyo binyamateka bya DMI byo mu Rwanda igihe
niyo ya revisionisme wavuze
iyo niyo revisionism rero yatari hubwo
kwa gusubira mu mateka yagoreka
ye gusubira mu mateka yagoreka urumva rero ikintu cyo kuvanaho ubwami ugashyiraho republika ukarangiza ikibazo cy'ubukoroni hakaba igihugu cy'abanyarwanda bigenga ibyo bintu byari impinduramatwara ifite imizi kuba abantu batarashoboye kubiyobora kugira ngo bibyarire umusaruro buri munyarwanda wese umuhutu umututsi umutwa icyo ibyo n'ibyo bindi bibazo byarushijeho ubukana igihe cya Habyarimana ariko noneho iyi revisionism iyandikura ry'amateka ya FPR byo bifite ingaruka zikomeye zizatera akaga mu gihugu mu myaka izaza kuko iyo mitekerereze igira imikorere nibyo nicyo kintu nagira ngo mvuge ingaruka zikomeye amasomo akomeye abiri icyo ngicyo kuvuga ngo ibintu bimaze imyaka magana gusenyuka ibintu bimaze iyo mitekerereze y'abazungu bagashakaho bake bazanye bagafatatira ibihugu bati ibi ni ibyacu abaturage bajye badukorera kuba nabyo byararangiye icyo gihe wakwibaza ngo se noneho ngo FPR yo ibona ibyayo kuba bizaramba ngo byaba bishingiye kuki bizashingira gusa kuba bakoresha nyine ibingibi byabyo twiste sentuza DMI secret police nk'ukuntu tuzabisubiramo tubwira ukuntu iyo secret police iyo DMI ya Kagame ukuntu ikora muri ibikorwa by'ubwicanyi no gusahura no gutegekesha igitugu no guteza imvururu mu karere ingufu za gisirikare gusa igisirikare cy'abatutsi ibyo ngibyo byose nta handi byagerejejwe bikananirana ahandi byashobotse haba hehe kugira ngo noneho tuvuge ngo
uhereye kuri Afurika y'Epfo yari ifite ibikoresho birenze cyane by'u Rwanda bidafite nabo bihuriye
banabyikorera yes
ntazwi twe tubyaha tudafite n'ibyo guhahisha mu by'ukuri
aragenda nyine Kagame agafata mu misoro yo birirwa avana y'abantu hamwe n'ibindi bintu byose bagenda bakusanya bije y'igisirikare itareba n'abasirikare ariko ikareba ibyo bikoresho afite ibikoresho wavuga uti ibi bikoresho azabikoresha ryari azabikoresha kuvuga ko igihugu kitazongera kugira kitazigera kigira ubuhumekero ngo koko na wa munsi w'ubwigenge abanyarwanda muri rusange wavuga ko ibyo wasezeranyaga abanyarwanda batabigezeho ndetse n'iyo republika ibyo yari ishingiyeho yifuriza abanyarwanda kuba abanyarwanda batarabigeraho ariko ibyo ntabwo bivuze ngo ibyo bikorwa ntabwo ari ibikorwa by'ingirakamaro kandi bikwiriye guhora byibukwa n'abanyarwanda bose ari abariho uyu munsi ndetse n'abazaza ejo. Ibyo twebwe muri Rwanda Freedom Movement ni ibintu dukomeho cyane tugomba gutekereza kandi tuzageraho tutanagombye gutegereza ngo reka dutegereze ngo umunsi Kagame ngo yavuyeho kuko hariho n'ibyo abanyarwanda twebwe twishoboreye muri iki gihe dushobora gukomeza gutekereza. Reka ntange urugero nk'ukuntu uvuze ibyo ngibyo Yosefu ko hari ukuntu abantu bajya nk'iyo nubwo igihugu ntabwo ari indirimbo yubahiriza igihugu ntabwo ari ibendera igihugu n'abantu ariko za symbols abantu bishyiriraho bumvikanyeho kuko uko abantu bumvikana kuri za symbols z'igihugu bigomba guca mu bwumvikane atari uko agatsiko runaka kaza kakavuga ati kuko gagomba kwishyira imbere ko ariko ibintu byose nk'ukuntu FPR mbese yabikoze ibyo tuvuge abantu bavuze bati indirimbo yubahiriza igihugu ari yingi ya FPR yashyizeho muri 2003 I think banzita Rwanda nziza igihugu cyacu indirimbo yubahiriza igihugu iyo bavanyeho yagiyeho igihe cy'ubwigenge bw'u Rwanda na Repubulika Rwanda
Rwanda nziza indi yitwa
Rwanda quiz
Rwanda quiz Rwanda
yes yes ati isi byo tubyumvikanaho ko utwo dutsiko dusa nkaho natwo dutekereza ko
u Rwanda ari rwiza
ariko ushobora no kugira interuro ivuga iti Rwanda rwiza Rwanda nziza ushobora no kugira creativity ugatekereza uburyo ibikubiye mu ndirimbo ya mbere no mu ndirimbo ya kabiri ushobora kuvanamo umuzika mwiza kandi ariko cyane cyane ugamije iki ugamije gutuma abantu bibona muri ya ndirimbo ya kera niyo bazi Yosefu niyo mwakuriyeho mwabakuriye mu gihugu niyo mwana muzi Rwanda rwiza
Rwanda rwacu
niyo mwakuriye natwe nk'ukuntu babivuze tugeze i Rwanda niyo Bizimungu yarayihiriyeho niyo twari tuzi niyo yabaga muri za ambasade ibyo bindi nyine byo guhindura itegeko nshinga guhindura ibendera guhindura uko imyanya mu Rwanda yitwa kugenda basiba ibintu byose mu by'ukuri by'abantu babaye mu Rwanda kuva igihe cy'ubwigenge na Repubulika bari bazi ibyo ni ibintu mbese byo ubona FPR ibigerageza gusibasiba no kwandikura amateka uko yishakiye ushobora rero gufata indirimbo y'abanyarwanda bumvikanyeho kandi bose bibonamo yewe ni ibendera kuko ibi ni ibintu by'abantu bakora ntabwo ari ibintu biremereye cyane ariko bifite ingaruka zikomeye muri ya processes muri bwa buryo tugerageza gukomeza gutekereza ngo wese abanyarwanda bose muri periodi zabayeho mu mateka y'igihugu hakagenda bimwe biyoyoka hakavuka ibindi ese abanyarwanda twese twabona dute no muri za symbols nubwo twavuze ko atari ibintu ubundi umuntu yakavuga ngo ntabwo ari byo gihugu ariko ni ibintu biba biremereye kuko abantu bahora bashakisha ikintu abantu bose bashobora kuba bakwibonamo ibyo ngibyo rero twebwe tubikomeyeho ni ibintu tuzakomeza kubagezaho bakurikirana ibiganiro abanyarwanda bose kuko biratureba ibintu byo kugoreka amateka iyi revisionism ya FPR ihora irega abandi bose kandi mu by'ukuri nta bantu bagera kure mu mizi mu bintu bya revisionism ka FPR iyo urebye ubuzima bw'igihugu uko bumeze muri iki gihe.
Ndakumva neza rwose, ndakumva neza.
Ni icyo ngicyo nagira ngo nshimangire kuko ubu hari abantu bakiri batoya, tuvuge nk'abana bavutse muri za 1994, ubu ngubu nyine nk'ukuntu ejo bundi bizezaga imyaka makumyabiri, umwaka wa 2027, urumva abantu bafite imyaka 2027 ubu ngubu bigishijwe iki, babigisha iki?
Ikibazo gikomeye.
Ni ikibazo gikomeye cyane.
Wenda wambaza uti mwebwe mwigaga amateka mute?
Yes.
Yego, guhera mu myaka mito ya burya haba ari ukuntu habaho n'iryo gureka n'iryo pfubya rya ry'ingoma zitwaga ngo ni za cyami, bakarigoreka bakareba ukuntu nyine babumvisha ko byari bibi. Ariko mu kwigira hejuru rwose ndibuka ko muri za troncome tugitangira amashuri makuru, haba aho ngaho haba no kugeza kuri muri université, kuko naho na hari ahantu nagiye kwiga amateka muri faculté y'abiga iby'indimi, aho nagize n'amahirwe cyane yo kwigishwa na Alexis Kagame igihangange, Padre Alexis Kagame, musenyeri yahawe n'ubusenyeri ariko bw'icyubahiro. Urumva rero ko nubwo bwose ayo magoreka yabaye, bageze aho ngaho baracururuka, bibuka yuko amateka y'igihugu mu by'ukuri yahindura kubonye. Ibintu byinshi byagenderaga ku mateka mu by'ukuri kuko yanditswe na Alexis Kagame akayigisha mu university, akayigisha n'ahandi. Twagendeye kuri ayo mateka, hakabaho n'abagerageza gukosora utuntu duke na duke, ariko muri rusange nk'abiye byo kuvuga ko umwami avuka n'imbuto bavuga ko ibyo bintu bitari byo. Ariko rero amateka nyamateka nk'uko bayiga ibintu scientifique, ayo mateka yarahari yarigwaga. Ubu rero muri kino gihe ni akaga cyane ku mwana w'u Rwanda ku bazategeka igihugu ejo bidatinze. Babayeho muri icyo kintu cy'icuraburindi cyo kumvisha yuko nyine u Rwanda rwari rwarapfuye, rukazuka ejo bundi mu kwa karindwi 1994. Ibyo bintu rero niyoza bwonko, no kwangiza ubwenge bw'Abanyarwanda, ni no kwangiza bwa bumwe bw'igihugu bavuga bahora baririmba gusa, ariko mu by'ukuri babwangiza, kuko ibyo bintu byose bishingiye ku gatsiko, binashingiye no ku bintu byo kumvikanisha k'ubundi bwoko nyine ari ubunyabyaha gusa. Mbese jenoside aho ngaho umuntu yavuga ko abahutu ngo babaye ba jenoside, nta kindi nibyo bakoraga byose ko ari ugutegura jenoside. Wasubira ijambo.
Hari akantu dusoza turagana ku musozo nshaka gusobanura ho gato, kuko iyo wumva FPR zumve nka Batito Rutaremara nibo bita mbese aba ideologue ba FPR, ntabwo bene ibyo ngibyo Kagame uzanamwumve ntabwo ajya bitinda, uretse ya magambo akunze kuvuga kwihesha agaciro ubejo bundi no ku minsi yo kwizi kuko insinzi, akunda nyine ibintu bizamura profile ye byo kuvuga. Ubu noneho yabwiye Abanyarwanda ngo ko bagiye gushyiraho uruganda rukora urukingo rwa COVID.
Babanje bakamenya kuri ubu urwo babahaye babafashije.
Nk'ukuntu yavuze ati tuzashyiraho uruganda, biriya bya uruganda rwo gukora imodoka, ejo bundi azababwira ati twashyizeho uruganda rwo gukora indege. Bene ibyo ngibyo nyine akunda biri fake, biba bidafite ishingiro na gato ku bantu bashonje. Ariko icyo nagira ngo nsobanura ni uko iyo wumva nk'abo nka Batito Rutaremara n'abo bakadazi abita bakadazi intore, ukuntu ziba zisobanura n'abo nyine ureba bandika mu binyamateka igihe Rushyashya za New Times, Albert Rudatsimburwa n'iki, sinzi n'amateka y'u Rwanda azi ukuntu angana, ubona buri gihe bashaka gusa nk'abavuga ko ibibazo by'u Rwanda ahanini bitangirana n'Ababiligi, bitangirana n'Ababiligi, ni ukuvuga abakoloni, ko mbese ibyo bintu by'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa
ko bitariho
ngo byariho, ariko ngo ntabwo byari bifite ubuka. Hari igice kimwe cyo bavuga ari ukuri, kuko nyine abakoloni ni abakoloni, ikibazanye ntabwo ari ugukunda Abanyarwanda no kubashyira hamwe no kuzana ubumwe n'ubwiyunge, ahubwo nk'ukuntu uwitwa Lord Rugard w'Umwongereza yabivugaga, yabisobanuraga, principe byose bishingiyeho, umusingi bishingiyeho ni divide and rule, mubagabanye mubategeke, niko babyitaga divide and rule.
Ibibazanye mu macakubiri noneho biborohereye gutegeka,
biborohereye gutegeka. Ariko iyo mva muri FPL uko bigisha buriya no muri ariya mashuri mu ngando zabo, muri ibi bya Rwanda de muri leta, ibyo bigisha mu mashuri bigisha, iyo wumva bigisha basaba nk'aho bavuga ko ibibazo by'u Rwanda bitangirana n'Ababiligi, ariko noneho bikarushaho kuba bikubera ingoma z'Abahutu ko zakurikiranye, ni ukuvuga ubutegetsi bwa Kayiba Revolution Republika, n'ubwo bwigenge uko bwabonetse bikajya mu maboko y'Abahutu, Kayibanda agasimburwa Ntabyarimana, ubwo butegetsi uko bwagiye busimburana ko ari bwo bwagiye mu by'ukuri buzana ibyo bibazo. Ngo FPL rero inkotanyi akazi ifite akaba ari mbese ngo yo gusubiza, ni nko kuvuga akenshi hagati n'ibyo bavuga iyo mutumva Yosefu, iyo turi twenyine no kuvuga
Abatutsi
Abatutsi baba mbese ko u Rwanda barusubiza abanyirarwo,
yego niko bimeze.
Kandi mu mvugo yabo ibi ni ibintu abanyarwanda bakuriye gusobanura,
ariko n'Abahutu niko bavuga ko ari bo bene,
yego simbizi kuko ntabwo
nigeze kubwira
urumva ariko noneho bigasa nkaho niyo wumva avuga ngo twari dufite umuco mwiza, twari dufite, nibyo koko abanyarwanda abanyafurika twari dufite ukuntu twari tubayeho, dukwiriye kubyubahiriza, ariko nta n'uwakwirengagiza akarengane abanyarwanda bari bafite muri ubwo butegetsi bushingiye ku cyami, cyangwa se ibibazo bari bafite bushingiye ku butegetsi bwa gikorone, iyo Repubulika n'ubwigenge byazaniye byagerageje gukemura, niba bikazanira icyizere abenshi bari barahejwe muri ayo mateka. Ariko iyo wumva uko FPL ibisobanura, ni nk'aho bavuga ko mbere y'Abadage, mbere y'Ababiligi, uko igihugu cyari kibayeho mu by'ukuri bisa nk'aho habamo akantu ka nostalgie. Niko jyewe ngerageza ko nicyo ngerageza gusobanura akantu ka nostalgie, uko ibintu byari bimeze. Ariko uko ubajije Abahutu uko bari babayeho, cyangwa se Abatwa uko bari babayeho, wenda sinzi ko ariko bagusobanura ko bafite iyo nostalgie uko ibintu byari bimeze icyo gihe, wenda hari byinshi byabayeho, izi mvururu zituma abantu bahunga bagapfa mu bwinshi. Hari abantu koko bavuga bati n'igihe cy'Ababiligi cy'Abadage cy'ubwami ntabwo twigeze tubona amarorerwa ameze atya. Ariko rero icyo kintu cy'amateka kuyasubiramo uyagoreka kirimo nostalgie y'uko Abatutsi babayeho n'ingoma zabo z'Abatutsi z'Abanyiginya cyangwa se n'ukundi zabayeho, ibyo bintu uko FPL igerageza kwigisha abana bato ntabwo ariko bikwiriye kwigishwa. Amateka dukwiriye kwigisha uko ateye tutabogamye, kandi dufite uko tubisobanure n'aho tubiganisha, kuko igihugu kigomba kubakwa, kubakirwa ku kuri, kandi ukuri uhera nyine mu mizi, uvuga amateka y'igihugu ukuntu yabayeho, ndetse unagerageza gukangurira Abanyarwanda ngo twumvikane uburyo twandika andi mateka mashya. Kwandika amateka mashya rero ni ukugira uko dutekereza n'ibikorwa noneho koko byatuma abantu bigirira icyo cyizere cyo kuvuga ngo yego twaciye muri twahoze dutegekwa n'abami, dore abami ni abangaba. haje kwaduka abazungu bafata ibihugu byacu barabitegeka hafi imyaka 60. Nyuma twabonye ubwigenge, havutse Repubulika, tubona ubwigenge, habayeho Kayibanda. Kandi ibihugu ntabwo ari ukuvuga amazina y'abaperezida gusa, ariko ni no kuvuga imibereho y'Abanyarwanda muri ibyo bihe, ukuntu byagiye bisimburana. Ariko byose tukabivuga tukageza no ku FPR. Hazaza n'igihe tuzaba tuvuga ngo habayeho Kagame na gatsiko bita FPR, ibintu karabikarana bihindura. Ibyo rero nibyo dukwiriye gushishikariza Abanyarwanda, ariko tutanabitindaho, kuko amaherezo ibyo byose bigomba kuzahinduka, bizahinduka. Hazabaho ikindi gihe Kagame na FPR nabo bazaba bari mu mateka. Hari ibyo tuzavuga bakoze bitari byarakozwe, wenda bishya bageze. Kandi muri butegetsi ubwo rero bwose ntabwo ubureba mu bibi gusa, hari n'ibyiza buri butegetsi bukora. Ariko ibibi bishobora kuba bike bikangiza byinshi, ku buryo n'abantu baba batibuka na bya byiza wakoze, kubera ko ibibi uba wakoze cyane cyane iyo ibintu byajemo ubwicanyi, nta bintu wavuga ngo byiza wakoze kandi watwaye ubuzima bw'abantu, kuko nta kintu ushobora gukora kirenze kubahiriza ubuzima bw'Abanyarwanda. Nibyo ngibyo nagira ngo ndangirizeho Yozefu.
Urakoze cyane rwose, ndumva nduva ikiganiro twaba tugicumbikiye ahangaha. Wigeze icyakora kuvuga uti si ngombwa gutegereza ko wenda twajya ku butegetsi, hari ibyo umuntu yahindura. Ahangaha umuntu akaba yakumva nk'iriya ndirimbo yubahiriza igihugu n'ibendera, ndetse no kutangira kubahiriza iriya tariki. Ese washatse kuvuga yuko twabikora tukiri mu mahanga?
Icyo nashaka kuvuga nuko bimwe mu bintu byo nuko nshaka kugira ngo abo kwa Kagame batadutanga imbere. Hari imishinga yo dufite tuzagenda tubigeza ku Banyarwanda, ariko dushobora no gushyiraho competition, irushanwa.
Yego,
irushanwa gushakashakisha. Mu minsi iri imbere tuzabikora ku bahanzi, nko kubabwira bati ese waba ashaka indirimbo yubahiriza igihugu yo abantu babaye muri iriya periode bubahiriza iriya ndirimbo y'igihugu Rwanda rwacu, hakabaho n'ab'iki gihe Rwanda nziza. Ariko ariho na za spire, hari ibintu byi ukora abahanzi nibo babishobora ndetse babyumva kuturusha.
Birumvikana.
Nk'abahanzi n'izo ndirimbo cyangwa se biriya by'amabendera ni iki, dushobora kuzashyiraho irushanwa kugira ngo Abanyarwanda dukusanye ibitekerezo byo kuba twakwishakira indirimbo muri byinshi byo tuzagenda twumvikanaho ku Banyarwanda, ku buryo n'ikindi gihe kandi icyo kindi gihe kizagera. Hari igihe mbese tuba turi hari igihe hari akantu kera tuba mu misozi y'ibirunga tureba za Ruhengeri hariya nijoro, warebaga Ruhengeri amatara yaka nijoro. Rero ubwo ngubwo turi aho ngaho turimo kota imiriro dukonje hejuru aho ngaho mu birunga, harakonjaga cyane. Abantu mbese abantu bakavuga ariko hariya hantu tuzagerayo ryari? Ureba ku ruhande rumwe ukabona ni hafi, kuko amatara wayabonaga hafi, ariko kuhagera ugatekereza nyine ibintu byo ugomba kuzanyuramo kugira ngo ugere Ruhengeri, ukumva mbese ari ahantu kure cyane, ari ibintu bisa nko mu nzozi. Ni ibintu iyo dukunze kuvuga ibintu ko Kagame azavaho, agatsiko ke kazavaho, ihurizo rikomeye cyane kurusha ibindi ntabwo ari Kagame n'agatsiko ke kuvaho, ahubwo ni ukuvuga ngo ese bene ubwo butegetsi buzasimburwa n'iki, n'ubumeze bute, burangiza ibibazo tumazemo imyaka 127. Ni ukuvuga kuko ibi biganiro twatangiye nibyo tugerageza kubereka ko iyi gatebe gatoki ntabwo ari iy'ejo bundi Habyarimana avaho cyangwa se ajyaho, cyangwa se Habyarimana abagenzi bashyiraho Repubulika u Rwanda rukabona ubwigenge, abakorone nabo basimburana mu gihugu cyacu, n'ikambere ibwami iyo gatebe gatoki abo bantu bari bayisanzwemo twatangiriye ku rucunshu. Ihurizo rikomeye ntabwo ari uko Kagame na FPR bayabaza bo, kuko ibyo ngibyo nk'ukuntu umunsi ukurikirana nijoro, amanywa akurikirana nijoro, ubutegetsi bwa Kagame na FPDMI nabwo buzavaho. Icyo ihurizo rikomeye twebwe muri Rwanda Freedom Movement dukomeho cyane ni ukurushaho mbese mu mitwe yacu n'abanyarwanda kurushaho gutekereza, kurusha uko FPR yatekereje, kurusha uko MLND yatekereje, kurusha uko Bakayibanda batekereje, kurusha abo bakorona Ababiligi n'Abadage uko batekereje, kurusha abami ba Rucunshu uko byagenze Rucunshu abari muri Rucunshu iriya drama ya Rucunshu uko batekereza. Kuko noneho twebwe dufite imyumvire n'uburyo cyane cyane tuvana no muri ayo masomo y'amateka atubuza gukora ibintu gusa ngo kuko ngo Kagame akwiriye kuvaho tukongera miliyoni imwe igapfa indi miliyoni igahunga ibyari byarubatse bigasenyuka ngo noneho ngo abaje ngo bongere bubake ngo ibindi bintu bishya bongere bandikura amateka uko babishaka bongere havuke ikindi gihinza kimeze nka Kagame cyangwa se ikinani ngo noneho ubwo abandi bantu mu yindi myaka 30-50 bongere basubire mu ntambara nk'izo turimo muri iki gihe. Twebwe ihurizo turiho dukomeyeho cyane twifuza gukangurira Abanyarwanda ngo dufatanye twese tubone uko hahinduka isosiyete nyarwanda yahinduka, ubutegetsi bukanahinduka, kuko nk'uko tukomeze kubyigisha no kubivuga ntabwo ari ubutegetsi gusa ariko natwe Abanyarwanda turarwaye. Iyo ndwara tuzayivura dute? Ariko noneho umuti uzaboneka uzatume Abanyarwanda bagira agahenge ari mu bariho muri iki gihe, ariko noneho nabo tuzasigira uru Rwanda rwacu. Nicyo ngicyo Yozefu nagira ngo mvuge ko ibyo rero ntabwo bigomba gutegereza. Iyo uyu muntu arimo gutegura ntabwo uvuga ngo tegereza ko ikibazo kirangira, kuko bimwe mu byo tugomba gukora ni ugutekereza. Ibyo ntabwo Kagame yatubuza gutekereza. Ibyo dushobora gutekereza ni ukwishyiramwe tugatangira imiti, kugerageza kuvuga tuti ni nko kuvuga ngo dushyireho laboratoire, twishyireho laboratoire dutangire dushyiremo turebe uburyo twakora experiment. Sinzi ibyo bakora muri za laboratoire ni ukugerageza gufindura mbese ikibazo runaka ukibonera umuti ute, ugerageza ibintu bimwe kubishyira hamwe ukareba igishoboka ukareba n'ikidashoboka, n'ikitashobotse uvanamo amasomo. Niko buryo ibintu byagiye bivumburwa muri ibi bintu byose byo tubona kugeza no kubagenda bakajya hejuru iyo ngiyo mu byo gashuru bigenda bikagera iyo ngiyo kure ho tudashobora no kugeza amaso, n'ibitekerezo bigoye kugira ngo uvuge ngo abantu bagejeje icyuma runaka ku yindi si yo bita Mars cyangwa se ku kwezi. Ibyo ngibyo bituruka mu bitekerezo, nibyo dutangira. Ibyo rero ntabwo Kagame abari mu gihugu agerageza mbese gushaka gushyiraho iyo control y'ukuntu abantu batekereza, hakabamo abameze nyine nka ba Tito Rutaremara bagapfa bahagaze bakamera ibyo ngibyo. Ariko n'ucecetse, hari Abanyarwanda bacecetse bari mu gihugu ariko si uvuga ko ari ibigoryi. Abo nabo izo kurushaho gutekereza nubwo batarashobora kuvuga babikora. Abari hanze birashoboka ko nabo barushaho gutekereza, tukishyira hamwe izo za laboratoire tugatangira gutekereza iyo miti izavura sosiyete nyarwanda yacu, tutagombye ngo tubanze dutegereze ngo umunsi Kagame ngo yavuyeho. Kuko imiti iyo twabona dushobora gushakisha n'imwe ishobora gufasha mu kuvanaho izo birantega, harimo ba Kagame na DMI nyine izo system zo bashyizeho byarandurwa bite ariko bikarandurwa burundu ariko ibishya byakubaka cyangwa se ibyo twakiraho byavura abanyarwanda bizaramba nabyo tugatangira mbese kubikorera umusingi nuko nguko numva nicyo nagerageza kuvuga
yo ndagushimiye cyane nagira ngo ngushimire rwose cyane nshimire n'inshuti zaradishakwe zarizo zumva kino kiganiro twahaye inyito umunsi w'ubwigenge bw'u Rwanda ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement riwubona gute mwabyumvise rero nshuti mwari muduteze amatwi dukomeze kubitekerezaho dukomeze gushaka ibisubizo kuko birakenewe kugira ngo twomure ibikomere by'u Rwanda mwari kumwe nange Joseph Ngarambe na Dr. Togene Rudasingwa aho bwije abatwumvaga rwose nagira ngo tubifurize ijoro ryiza mu ruti Imana naho bukeye kora akazi rwose keza cyane mugwize muzagira umusaruro mwiza.